oke Nizi wanaenda maningi Kabili umakamba Lusaka, Chipata, Said Zimbabwe, Nairobi Atina kukenya Uziba kwa mtonyo Achakuru wakuti kujamaika Chimunzi, nikufupi na kwa mtengo Ama vinago na vinyawa Upeze kana Natumbuzi tukudia mapepa Na machoza okolewa kolewa Ulimdala wanga diki kwa mtonyo Inakala aku History 27 hours mwa mtonyo Nikuza Ichalo Na bantu Ichalo Na bantu Ichalo chipu somine Noko ekana Ichalo chipu sana Noko twikana Vela manje iwe Nikakupeleke kwa mtoni Manje niopa Ulituma gelo kwa mtoni Kakuzi valero Mairo atishani majoni kafuaka Ahede Amunga iwezo Unga chonele Ma rest house yaliko Ma hotelo yaliko Jumping moon city Ma ho Ma eba kamu Ahede Nakarago kwa mtoni 27 hours kuza Chalo Nabantu Ichalo Nabantu Ichalo chipuso mtu Nabantu Ichalo chipuso mtu Toko tuikala Asoko So girlfriend wanga Anikumbukira Manini Asini mkonda chifukwa Achova manini njuga We Ngani malita Ajitolota na kutulu Game wala Na tembo ine Manitia maningi No tembo No tembo manitia maningi Mbungu Mbungu walunga Iwe utoka bullet Ine nalunga bevra Afa akagone Akimba lekidi anake Anafela game second Yeah Uzawa nako na ewe 37 hours experience Ndeya lele Ndeya 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 lele Ndeya Ndeya O mtonyo Eko natula O mtonyo Eko natula
Mulega kizane vitenge
yake tushani.
Yeah.